usiwe na roja, usiwe na dukuduku, usiwe na dukuduku. Dogo 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 nini, dogo 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 nini, dogo 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 nini, dogo 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 nini.
Chuki, what you choking on me? What you choking on me?